Kia story, baby. I say.
Eti, mimi na wewe sio wa kabila moja, so hawezi kunioa. Eti, nimeshindwa kukuzalia mwana kiume, so nitoke niende kwetu.
Hebu wasikie.
Na wasikia kila siku mitani, wakitusema sema,
wakitusenge senge.
Lakini baby watasema sema, na mwisho watachoka. Oh baby tunajua, watasema sema, na mwisho watachoka.
Sio wa dini moja, so hatuwezi kufunga ndoa. Eti mimi siku hizi nimekuwa player sana, ninapenda kuwa changanya changanya. Na wasikia kila siku kwenye ba, wakitu sema sema, wakitu senge senge. Lakini baby watasema sema, mwisho watachoka. Oh, wajua baby watasema sema, mwisho watachoka. Oh, whatever they may say. Sema 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 sana, watasema sana. Say my baby, say my baby, say.
Say
my baby, say. Baby say, say, say.
Let them meet and talk about it.
Ooh, say my baby, say.
Let them say.
Baby say, 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 say.
Say
baby say.